ya Uganda evuddeyo neyetondera bana Uganda abasumbuyibwa ekizikiza urama sanyalaza agavaako buli kadde, wabula ne babuuza nti ekibuuzo kino kigenda kukolebwa butya. Gavumenti etegeezezza nga bwe kigenda okukolebwako mu bwangu ddala, era okusinziira ku minisita w'amasanyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka Dr. Ruth Nankabirwa, agamba nti ekitongole kivunaanyizibwa ku kubunyisa amasanyalaze mu ggwanga ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited, era nti nno bwe kyakyusiza obuvunaanyizibwa obw'amasanyalaze okubujja mu kitongole kya UMEME okudda mu kya Uganda Electricity Distribution Company Limited. Emirimu gibadde gitambula kasoobo, era Nankabirwa agamba nti okusomoozebwa kwe bakyalina kwa maanyi, era yengeri ya kasoobo abakozi ba Uganda Electricity Distribution Company Limited gye bakolamu emirimu okuzzaako amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga era gye gaali gavuddeko. Minisita ey'obuzibu obulala abutadde ku bannayuganda ababaguza ebintu ebitatuukaganye na mutindo era ebyeyambisibwa mu kutambuza amasannyalaze, agamba nti ekitongole era kisanze obuzibu mu ngeri y'ebintu bino ebibaguzibwa nga tebituukaganye na mutindo gye bibasoomooza, ate olundo ne kireetera ddala amasannyalaze okubanga gavaako. Era bino nno nabyo bikolebwako bunnambiro bannansi bawone okubeera mu kibbululu. Era ategeezezza nti ekyenkyukakyuka eyakoleddwa mu kitongole yakoleddwa lwa kulongoosa mulimu, wabula n'alabula abakozi abalala, era ng'agamba nti singa banaakwatibwa ng'emirimu bagikola kifulannenge nabo baakukwatibwa ku nkoona. Kati akulanga ssenkulu w'ekitongole ekya gavumenti ekivunaanyizibwa ku masannyalaze KUEDCL, Engineer Jocelyn Rwakauko, ono neyalondeddwa mu kifo kino naye akoze enkyukakyuka mu bakozi, mwawumuliza abamu n'alonda abalala, era nga gavumenti wiiki emu emabega ewedde yeddiza obuyinza obw'ekitongole kino, era neegoba eyali ssenkulu waakyo Paul Mwesigwa n'eyali ssentebe wa board Lydia Ocheng Obo. Mu nkyukakyuka lwako kuzakoze alonze abantu 8 okudda mu bifo okuli eky'ebyensimbi, eky'abakozi, omubalirizi w'ebitabo n'ebyekikugu ebirala. Kusam ila Silva Hategikmana ono nalondeddwa okukola nga Chief Engineering and Technical Service. Isaac Tiwanga akola nga Chief Commercial Officer. Songa Samuel Omoding yagenda okugira nga akulira abakozi, ate nga Stephen Lungole nga ono nno yagenda okubanga akola nga ayogerera ekitongole ekya UMEME, era alondeddwa ng'omukwanaganya wa UEDCL n'amakampuni amalala. Abalala abalondeddwa ye Nixon Hawe yakola ng'omumyuka w'omuwabuzi w'ebitabo, Richard Opio owa bya technology, ne Francis Damulira akola nga akulira ebyokusaba emirimu gya gavumenti, Sako Christine Atuhire agenda nate okumumyuka okubanga akulira abakozi n'abalala.